Mama, sell it on the baby bit.
Kama debayo lehora chiduruma na mahombo still tight chenenda na zisuguma here tire za Bugatti basi njoo kwangu mi ni kamanda mwone mama zalambi funge mkanda I love mesha nigenda nuna kana fuka board una smell hepa ganda siya rufi ya viso meni kenda kwenye nafsi yangu two times menya diri yani true love meni kenda kwenye nafsi yangu two times menya diri meni kenda kwenye nafsi yangu two times Yani true love Mene kende kwenye nafsi yangu two times Mene thiri Yosikia my dear Siwezi kupasifa unaumboga mala chupa Uweze take a man chupa gani Kuna chupa zingine tumuna shingo zimerefuka Ile kwa kuweye haufanani Walinefada kila menenda kunipagazi ya maskenda Ile lako pendo limesmama sola kendo Weli hando kama kendo kwenye chumba chamaji Wendo wangu sende kando ntakulinda kama dini Kija kwako jeleze Kwambo kona future na kamba sitolegeza
Hey, uwaperil kwako nimefall Wasije kufata na waka kusumbua Uwaperil kwako nimefall Nimefall, baby Kwako nimedunga signature Yama one and only sitaki wengine Kujifosi hini necha Hini necha baby Minataka niwe na we Na we na we na we hey, Minataka niwe na we Na we na we na we hey.
Mene kende kwenye nafsi yangu two times Mene thiri Yani true love Mene kende kwenye nafsi yangu two times Mene thiri Mene kende kwenye nafsi yangu two times Mene thiri Yani true love Mene kende kwenye nafsi yangu two times Mene thiri Yosikia my dear Yo Mtu na nusu hapa Future man, future money Nipo na wamasele How's your Nana Baseline Records
Wamasele on the